Yo, autiste Mwamba.
Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God na siwezi mwara kisha simnajua. Only God, only God, only God, only God. Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God na siwezi mwara kisha simnajua. Only God, only God, only God, only God.
Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party.
Kumwagilia mojo mara kadha haikatai. Kwani nani anayetudai? Ukitua na tunafurahi ni mamoto na magai. Tunavyowaka kama wifi. Suit your dress up, put your bless up, put your drink up, kush your smoke up. Unawaza nini jama, wacha kwa baridi sana. Furaha zipo mingi sana, sio hela tunawasichana. Aga, nani problems but he ain't one. Binadamu wezi pangua Mungu plus. Sina allergy maua mpeni nkibwa gai. Kila tua kila hela mparikibwa nangai. Ni pare nafta pare nare zitafayare. Kisha pisi ni kware tukalale. Yupo moto bebe ana energy. Ka stressi ugonjwa hela remedy. Gonga glasi furai kui kesho yetu atamtunzi wa kalenda iju.
Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God na siwezi mwara kisha simnajua. Only God, only God, only God, only God. Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God na siwezi mwara kisha simnajua. Only God, only God, only God, only God.
Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. One, tunaondoka take two. Tunamoka take three. Ita bebe ma three kama tatu. Tunaishi tukiwa chialama kama tatu. Wezi shikizogo pala wama juni watu. Heri heri ama shari shari. Amani pepa life of the party. Jamaa ujamaa kwa mabepari hautoboi. Touchdown Kisongo fly boy sida. In case you don't know we stay hayadano. Asiri zine hawazumu josi na kikomo. All I do is win win win. Sing along for the kings and queens. You see that's what I do.
Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God na siwezi mwara kisha simnajua. Only God, only God, only God, only God. Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God na siwezi mwara kisha simnajua. Only God, only God, only God, only God.
Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party.